Shetani anazirai, ni nani alidai na kupaa up high. Uliza mbona why, Christ said to die. Ni kujibu is for thy sake you and I. Siku moja tutaruka na kupita kwenye sky. Ndo mana mtaani twa muomba twa sujudu. Twa enda kanisa ni kusali na kusujudu. Mapadhe, mamadhe, kina nyanye na mababu. Zote tukosa watu kuwa mbele za kemu.
Maisha ya siku lembeo sija kadile. Mwite Bwana Yesu just sit down and pray. Mashida kiwa mengi kola pongelo today. Piga goti sali ana kusikiza we. Maisha ya siku lembeo sija kadile. Mwite Bwana Yesu just sit down and pray. Mashida kiwa mengi kola pongelo today. Piga goti sali ana kusikiza we.
Tembea kwenye dark, mina tembea kwenye light. Chata kama ni usiku mezi na mlika nchinde fight. Masina sikiwa dati mneza ocean kuwe wine. Meje ni ya panaji ya kamu ipolo way right. Wachana na magroup za kufanya vitu wine. Kachipata kwa shetani jome kido kiwa lie. Wachana fake pombe sex na kusema lie. Karibu kwa ke Yesu kabla tujazi malai. Let me give you S-T-O-R-Y ya who you cry. Tana penda kila mtu dem chali black and white. The wanna live maisha ya kubaha tisha fate. CHRIST na bidi ya mekupa jet. Alisema come to me na minita waparet. Peke yako zitembeka ikuna ya takugai. Chakupa afya bora maisha potu kubali. Ila siku everyday hili neno tulipiri.
Maisha ya siku lembeo sija kadile. Mwite Bwana Yesu just sit down and pray. Mashida kiwa mengi kola pongelo today. Piga goti sali ana kusikiza we.